Tatis Joby. Abba Eggy!
Abba Eggy!
Abba Eggy!
Lalele nyale
Lalela umyalezo wenhliziyo yami.